kama omuliro omulise mu bulamu bwange otereze ebintu byange onzize bujja oyokye ebizibu byange oyokye amabanja gonna abasamwasamwa n'ebigambo byokye bikalire ku matama gaabwe ebisirani obyokye emize emibi yojokye oyake mu kkubo lyange likale onyweza magenda gange pulani z'omubi ozokye n'ebimuwaga obyokye abasalirizo kunnemesa oyokye bitabo byabwe kagwake Chigambo cha mukama muliro gusanusa n'ebikomo gukutula n'ebijegere sabagwake